bosigo tapelo le dipatše di ka ntšhireletša badimo ba le godimong ba ntebeletše ke phethe mabaka ka moya wa morena ke ba feleletše ke phele bohloko ke kgopela kgotso ke phela bohloko ke kgopela kgotso
That's when I see him.